twalalami lapaka angicashe njalo kuwe zonke izono enginazo azihlanzwe igazi lakho alipheli cala lami ngihlanzeke ngaphakathi yonke imisebenzi yami ayisozi ngilungele yonke imizamo yami nenyembezi zonke zami zingeqedi izono zami nguwe wedwa msizi wami anginaleli thimba unqamlezo wakho lodwa maungambathise wena ungiphase ngomsa wakho mangilambe emthonjeni ngiphilise Nkosi
yami. Ndiyabulisa kule ntsasa yangecawe kubo bonke abazalwane noodade kwilizwe lonke jikelele abathe baqhagamshelana nathi apha kule nkonzo egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Ilizwi lincwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko sokuqala siwamqolo wesithathu kuya wesithoba. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko sokuqala umqolo wesithathu kuya kwesithoba. Uthi makube lubabalo kuni noxolo luvela kuThixo uba wethu nenkosi yethu uYesu Kristu. Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam ngani ngenxa yobabalo lukaThixo awanibabala ngalo nikuKristu Yesu. Kuba natyetyiswa kuye ngezinto zonke ngokuthetha konke nangokwazi konke njengokuba ubungqina bukaKristu baqiniswayo kuni ngokokude ningasileli nakwesinye isipho enisibabalweyo nilinde kakhulu ukutyhileka kwenkosi uYesu
Kristu
oya kuniqinisa nokuniqinisa.
I repeat, who shall also confirm you unto the end.
Mandiphinde, oya kuniqinisa noniqinisa ase ekupheleni ukuze ningabi nakumangaleleka ngemini yenkosi yethu Yesu Kristu.
God is faithful by whom he were called.
Uthembekile uThixo enabizelwa nguye ebudlalaneni bonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu.
Praise and thanks.
Indumiso nembulelo kuyo inkosi.
Brothers and sisters.
Bazalwane nodade.
We are grateful for God's word.
Siyavuya ngale lizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo lingumoya libubomu kwaye liyaphumelelisa kwabo balikholwayo. Liyaphumelelisa okuThixo alithuma uba likwenze. Oku ndizawuthanda ukufunda ilizwi lembuliso elivela kumzana uFrank. Bazalwane nodade kuKristu
united in divine love
abamanyeneyo eluthandweni olungcwele ndinibulisa ngokufudumeleyo nakuvuyo olukhulu ngento uThixo ayenzileyo.
With a word written by the apostle James.
Ngelizwe elibhalwe ngumpostile uYakobi.
Is any among you afflicted? Let him pray.
Ingaba kukho phakathi kwenu onxunguphelayo? Makathandaze.
Let him sing psalms.
Kukho na kuni onwabileyo? Makaze makenze indumiso.
Si are ascending to the throne of God.
Kukho na izidingo ezininzi nemithandazo ezinyukela kwitrone kaThixo. Nangokunjalo ndiye ndafumaneka ngequbuliso kwiminyaka yamakhulu alithoba ngomvulo ngomhla wesibini kutshaza impunzi. Ndathathwa ndasiwa esibhedlele kukhona ukukhanya okuluhlaza kubengezela.
Was removed.
Ngokubaba lukaThixo ilitye
I was allowed to return home.
Laphayana ezintsweni lasuswa ndavunyelwa ukuba ndibuyele ekhaya.
I'm doing well. But unfortunately, I am not yet able.
Ndiphilile. Kodwa kubi ke andikakwazi ukunyuka kwizisteps ezingamashumi amabini. Ndiye pha kwigumbi lokupapashela. Ngoko ke ndimcela nonke nina kwizizwe zonke nelwimi. Uba niqhubeke nithembele enkosini kude kube kukuzaliseka oko nje kukufutshane kakhulu. Bazali nodade, kwakhona nje ndiyakuqininisa egameni lenkosi bonke abo bakholwayo ngoku umyalezo ongcwele kwaye abaphelanga nje kulungiselwa kamzana uBrenham, bayakheka ukunjalo ngovakaliso oluqhubekayo kwaye baba namava ngolungiselo lwabo. Ewe, wonke umntu makayithethe ngokwakhe. Njengokoku kaIsaka singabantwana bedinga. Kuko oku ndithanda ukongeza oko kubhaliwe ngokunjalo kwilizwi likaThixo. Ukuba isithembiso sokubuya kukaKristu siyasondela, bambelela kuso usilinde ngokuba siza kufika. Thixo anisikele nonke, kakhulu abaguqulelayo lizwe lonke jikelele. Ngoko siyava ubhapasho. UThixo anisikelele. Mzana uFrank, mayibonge iNkosi.
For my part, I too would like to welcome everyone very warmly.
Kulam icala nam ndithanda ukwamkela wonke umntu ngokufudumeleyo gameni elihle lenkosi. Kwaye ndibonakalise umnqweno onzulu wentliziyo yam ukuba sibe nokuzibalela kunye noThixo kule mihla, basibe namava ngoThixo, basingayivuyeli nje iPentecost kodwa sibe namava ngayo iPentecost njengoba abazalwane bethu noodade baba namava ngayo ekuqaleni. Ukuba siyakholwa sinesimilo esihle, sinesimilo esilungileyo seBhayibhile, sikholwa izithembiso zeBhayibhile ngoko uThixo akuzalisekisa alenze ilizwi lakhe. Masijonge nje elizwini kule
mihla.
Bendinokunamkela nonke ngamnye ngamnye kodwa ke kuwo wonke umntu namkelekile. Njengokuba ngoku sidinga umoya waphezulu oza kunika ubomi umoya wethu. Ngoku singabe somile ukugodola, kodwa umoya waphezulu ovela kuye uya kusenza sifudumale. Lo uya kunibhaptiza ngomoya nangomlilo. Mine Pentecost
was not a preaching day.
Yayingeyo mini yokushumayela.
Was not a time of conversation.
Kwayixesha lokulinda yayingelo xesha lokuncokola lokuxoxa.
A time of prayer.
Yayilixesha lomthandazo.
A time of expectation.
Ixesha lokulindela.
A time of inner preparation.
Ixesha lokuzilungisela ngaphakathi.
To receive what God has promised.
Ukwamkela into uThixo ayithembisileyo.
Especially through the ministry of Brother Branham.
Wayesinako kakhulu kulungiselo likamzana Branham. Mhlawumbi ndingenza isaziso esikhawulezileyo apha uba udade uBranham wayekhaya ngemini yeshumi nesibini waze wangcwatywa ngosuku lweshumi elinesithandathu ngoku ukunye nenkosi. Singatsho nje sithi banoyolo ababo bafileyo bafele enkosini ngokunjalo nje. Asidingi uba silile kodwa ngokuchasene noko siselapha thina kwaye sineemviwo ezinintsi ekumele siziphumelele udala ekubele sililwe. Ngoku ke asinakuzifanisa nabo sele benenkosi. Kodwa yayingumzana uBranham lo wathi ngaye wabeka ilizwi uba libe lelokuqala kweli xesha. Abaninzi zaba kuthanda oko. Babe namava babeka zonke izinto ezinqwenelekayo kubo kuqala. Kodwa uThixo wathumela umprofethi welizwi ba abize kuphume umtshakazi welizwi. Kwaye siyazi kumnqophiso omdala ilizwi lafikela kubaprofeti kwaye balizisa ilizwi elo balamkelayo. Yayingengo baprofeti ababenokucela amava kodwa yayingabaprofeti abuThixo athethe kubo ababenobudlelane kunye noThixo. Yayingabaprofeti belizwe abaxela kwixa elingaphambile icebo umsebenzi wecebo losindiso. Kwaye kumnqophiso omtsha siyabona uba kwakho amadoda ayeqhutywa ngumoya engcwele avakalisa into ngoku esiyivayo esiyibonayo. Abo baziyo uba kwisithuba saphantse seminyaka engamawaka amabini kunintsi okucacisiweyo kwaguqulo ukuze indlela eya kuThixo iphantsi ukuba ivalwe kwenziwe ingathi akunawukwenzeka. Kodwa uThixo wathumela unozakuzaku phambi kokuza kokuqala kukaKristu waze wathumela unozakuzaku phambi kokuza kwesibini kukaKristu. Amava amakhulu esithe saba nawo ezona nto zithandekayo ezingaxabiseka kakhulu kuwe kumele ukuba zihambelane nelizwi. Ilizwi likaThixo yimilinganiselo esiyibekayo kwaye kulapho kumoya ohluka khona. Xa kusiwa kumava omnye angayibona ngenye indlela omnye ayibone ngenye, kodwa xa isiza kwilizwi likaThixo ngabonakala kuphela ngomoya owaqhuba abaprofeti babazise ilizwi. Abaprofeti abangayiboni ngomoya kaThixo abayiqhuba ngokwabo bayenze okwabo bayibona gwenxa kodwa kuthi singabona siqaphele ngokulungileyo sinelizwi likaThixo lityhiliwe kuthi ngumoya kaThixo kwaye uYesu sinikile isithembiso sokuba umoya ongcwele uyakuza kwaye usikhokelele kuyo yonke inyaniso sivumele umoya ongcwele njengomfundisi kwaye uthi uya kunibonisa izinto ezizakuza okuyithatha ukusukela kule yam ayixele apha kuni kwimiyalezo yezigaba zebandla soloko ithi lo onendlebe yokuva makayive into umoya ayithethayo kuwamabandla oko kubhekiselwe kwisithunywa sebandla ngoba itsho ekuqaleni kwaso sonke isigaba sebandla ngasini tisibhalele isithunywa sebandla apha ayithi lo unendlebe yokuva makayive into isithunywa esiyithethayo kulo ibandla kodwa ithi into umoya ayithethayo kulo ibandla asiboni sive indoda uThixo ayisebenzisayo njengesixhobo siva ilizwe elityhilwe ngumoya siva umoya kaThixo uthetha kunye nathi kodwa namhla nangomso sifuna ukujongana namava ePentekoste ngeenkcukacha ngoba kungcono kangoko kunokwenzeka sifunde ngaye ngokukhawuleza kwizibhalo ezithile kwaye ngokunjalo kwinto umzana uBranham ayithethileyo ngako ngoba ndiyazi khona imbono ezahlukileyo malunga nobhaptizo lomoya kodwa ibe ingamava okomoya angummangaliso uba yinyaniso sifuna uba namava kunye noThixo zimbini izinto kumele silunge silungele ukubeka zonke iimbono zethu bucala kumele sifune ukuthi ewe ezintliziyweni zethu elizweni
likaThixo
uThixo akanakungqinela kuwe nakum kumele kungqinele elizwini lakhe kungenjalo akunakusebenza kubo bonke ubudlelwane kulo lonke ihlelo abantu bazama ukufaka uThixo kwinkqubo ngendlela ethile kodwa kwibandla likaThixo iyenye nje indlela ayisithi abazama ukufaka uThixo kwinkqubo nguThixo ofaka thina kwinkqubo yakhe nangoku umahluko omkhulu kwaye singangaqapheli kakhulu kodwa umahluko omkhulu kakhulu singenza onke amashishini enkolo konke kuyawuphela oko kodwa ibandla likaYesu Kristu libakho kuphela apho yena njengentloko anelizwe eligqibelayo apho ahamba phakathi kweziphatho zezibane ezisixhenxe apho enokuzityhila khona athethe nathi ndithanda ufunda kwincwadi yezenzo isahluko sokuqala umqolo wesithathu izenzo isahluko sokuqala umqolo wesithathu awathi kanjalo Emveni kokuva kwakhe ubunzima wazimisa ephilile phambi kwabo ngeziganeko ezininzi ezibonakalisa ngokwakhe kubo kwiintsuku ezimashumi mane ethetha izinto ezingabo ubukumkani bukaThixo. Uthe ehlanganisene nabo wabathethela ngelithi mabangahlukani neYerusalem, mabalinde idinga loyise awathi ukuthetha naliva kubo.
For John truly baptized with water.
Ngoba uYohane okunene wabhaptiza ngamanzi. Kodwa nina niyakubhaptizwa ngomoya. Kungekabikade emva kwezinsuku.
When they therefore were come together, they asked of him.
Bona ke ngoko bebuthelene babembuza besithi, Nkosi, ubuyisela ngeli xesha na ubukumkani kuSirayeli. Uthe ke kubo, asikho kwenu ukwazi amaxesha nokuba ngamathuba awamise ngelakhe igunya ubawo. Niyakwamkela ke amandla akubona ukuba uMoya Ongcwele uhlile phezu kwenu. Nibe ngamangqina am eYerusalem, kwanakulo lonke elakwayuda nelaseSamariya kude kuse nasekupheleni komhlaba. Waza etshilo bakubona ukuba bakhangele, wafukulwa lathi ilifu lemka naye emehlweni abo. Bakuba beqwalasele ezulwini akubona ukuba uyemka, kwabonakala kuminga kubo amadoda amabini eneengubo ezimhlophe awatshoyo ukuthi, madoda maGalili, nimele ninanondele ezulwini. Kwayena lo Yesu unyusiweyo kuni wasiwa emazulwini uyakuza ngolu hlobo nimbone esiya ngalo emazulwini. Okwangoku nje kude kube lapha. Apha iNkosi uYesu yayinentetho yokuhamba kwakhe kunye nabafundi bakhe. Amazwi akhe wawathetha phakathi kwabangabakhe phambi kokunyuka kwakhe. Ayibandakanya hayi kuphela umyalelo omkhulu kodwa kunjalo nokuxhotyiswa amandla avela phezulu ukuze kwazeke ukuthwala lo myalelo omkhulu uye ebantwini bakaThixo. Singawuthwala kuphela lo myalelo ungcwele ukuba sithe saxhotyiswa ngamandla angcwele avela phezulu. Kwaye siyayazi ukuba imibuzo emalunga nabantu ungaphendulwa ngabantu, kodwa umbuzo omalunga noThixo ungaphendulwa kuphela nguThixo. Imibuzo yabantu ayisebenzeli kwaye ayisonelisi. Ingabonakala ingathi yasinceda kweli xesha, kodwa lawufika ixesha neyure apho kungonelanga uba abantu baphendule imibuzo engcwele. Ubuhle bempendulo yelizwi likaThixo kukuba ayisengomazwi kuphela kodwa ikwangumsebenzi. IPentekoste, iNkosi zangihle ithi ewe, ndiyakunigcwalisa ngomoya ongcwele njengoba ndathembisa. Kwakungekho ukuphindwa isithembiso kwakhona, kwakhona ukuzaliseka kwesithembiso, ukuqaphela ukuba amazulu avuleka wehluma ingcwele. Umlilo kaThixo wehla phezu kwabo ngabanye, kwabonakala kubo iilimi ezabekayo ingathi ngumlilo, bonke bagcwaliswa ngumoya ongcwele. Nantso ke yayiseyingeyompendulo ngokwelizwi, kodwa yayiyimpendulo ngokomsebenzi. Ilizwi laba ngumsebenzi, unjalo kumsebenzi kaThixo. Sazi kakuhle uba iNkosi yaxelwa njengomesiya iminyaka engamawakawaka, kodwa xa umoya wehla phezu komariya, ilizwi laba yinyama, laba yinyaniso. Izithembiso zonke zashongathelwa. Ngokuqinisekileyo umsindisi lokudala ethenjiswa amaxesha amaninzi wama phambi kwabo njengeziphumo. Ilizwi likaThixo soloko lineziphumo kwayizithembiso ezibhekisela enkosini zazaliseka kuyo. Izithembiso ezibhekisela ebandleni zizalisekile kulo ibandla nangalo ibandla, kwaye ngako oko nje kuphela siba ngumtshakazi welizwi. Kuninzi okungathethwa ngako kule mihla, kwaye abantu bacinga uba bangumtshakazi welizwi xa bethetha ngelizwi. Hayi, akukho njalo. Kwakhona hayi, singumtshakazi welizwi xa ilizwi lesithembiso lithe laba yinyaniso ngaphakathi kuwe nangaphakathi kum. Ngoko singumtshakazi welizwi. INkosi yethu yaba lilizwi elenziwe laba yinyama, sonke siyazi. Paulo siyayibhalela kwabase-Efeso uthi, ndikhomba le mfihlelo kuKristu nebandla. UKristu nebandla banye, yena uyintloko ke thina singamalungu. Into eyenzekayo kuye kumele yenzeke kuthi, kwaye nantsi into ekumele siyiqaphele okuhlwa nje ukuze sifumane ukunyanzeleka kokugcwaliswa ngumoya ongcwele kuyingaphakathi lethu elinzulu. Soloko sisashiyeka sisenongakhathali sithi, Nkosi sigcwaliswa ngumoya ongcwele. Oku kuthethwa okanye kuthandazwa ngendlela yoba kungenzeki nto. Kodwa kuba sithi ngesaquphe senze ubudlobongela ebukumkanini bukaThixo, ngoku andithetha ukuthi omnye ngoku makakhwaze kunomnye. UThixo ayisosithulu, awunokwenza ubudlobongela ebukumkanini bukaThixo ngokukhwaza, kodwa ungakwenza ngokholo. Zonke izinto zikaThixo ziyafumaneka kwimilinganiselo yokholo. Yiloo nto iNkosi yethu yathi, le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo. Kwaye xa umzana uBrenham watsho amatyeli alikhulu wathi, ukuba le miqondiso nezimanga azinilandeli ngoko anikholwa, oku kumele kusibethe ngenyaniso, oku kumele kuthethe nathi, kumele kugqobhozele entliziyweni zethu nomphefumlo. Ngoko siqaphele ukuba ikhona into esiyisilelayo, kwaye ndifuna ukuthatha inkululeko namhla uba ndifunde ngumtshumayelo kamzana uBrenham. Wanikelwani na umoya oyingcwele? Imiqolo nje mbalwa
about the experience with the baptism in the Spirit.
Ethetha malunga namava ngobhaptizo lomoya.
On page 17.
Kwiphepha leshumeni nesixhenxe ndiza kuqala ukufunda.
Now we are going to say and show after a while.
Ngoku sizawuthi sibonise emva kwexesha. Banje abo bathe bagcwaliswa umoya ongcwele ngabo abakubakho elixulweni. Lo mqolo uwodwa nje ufana nesiqhushumbisi. Sisondele kakhulu elixulweni. Kwaye yiyo ke leyo into siyilindileyo sonke, kodwa asilindi ngokulambathayo. Hayi kuba sihamba siyothatha ioli sele kuphela ixesha, lingoku ixesha loba sithulule sigalele ioli yomoya kwiziphatho zethu. Ngoku yure yokuba sibe namava kunye noThixo. Ndiyavuya ukuba uThixo usivumele ukuba siwazi la mathuba. Iyure yobabalo lwakhe kunjani basawuthi nje abo bathe bagcwaliswa ngumoya ongcwele ngabo abeya kubakho kolwaxwelo babonke abafileyo abaphilanga kwisithuba sexesha leminyaka eliwaka. Injalo nje kuphela ngaba babegcwaliswe kuphela ngumoya ongcwele abaya elixulweni. Thixo wethu, wanika umoya ongcwele ilizwe libaluleke kakhulu. Kwaye siyabulela, siyavuya ngaso sonke isithilelo semfihlelo zikaThixo ukuba sinokubona uYesu Kristu uba Nkosi yeNkosi njengokumkani ukumkani kwiindawo zonke. Kwaye siyavuya ukuba kwesi sukulwane sokugqibela nje ubumzana uBranham ebeka uba umoya kaThixo uye waziswa kuthi usukela kwiGenesis uya kusithilela. Kodwa ukuba besazi zonke ezifihlele sanalonke ukholo basishukumisa intaba kodwa sibe singenalo uthando, nako ke sifikele enqakwini. Ngoku uthando lukaThixo luthululwe entliziyweni zethu ngomoya ongcwele. Litsho ilizwi kaThixo, singazama kangangoko sinako akunakusebenza. Ndiyacaphula ngokwezibhalo
until you've received the Holy Ghost.
Aniguqukanga nide namkele umoya ongcwele.
The Holy Spirit has spoke to you and you've publicly confessed him.
Xa uthe umoya ongcwele wathetha nawe wawungqina ngokusekuhleni.
One can bear witness to Jesus.
Ngoko omnye angamngqinela uYesu.
One can follow him.
Omnye angamlandela.
But one's conversion is not yet complete.
Kodwa kuba inguquka ikapheleli.
Unless God has put his seal on that person.
Inguquka ikapheleli ngaphandle uba uThixo atywine itywina lakhe kulantu.
To the church at Ephesus.
Into leyo uPawulu sayibhala ibandla elise Ephesus. Kwisahluko sokuqala nesahluko sesine. Nityiniwe ngomoya ongcwele kude kube imini entlawulelo yenu. Apha sixelelwe ngokwezibhalo awuguqukanga ude wamkele umoya ongcwele. Siyakholwa kuYesu Kristu. Ewe, singamakholwa. Izono zethu zixolelwe. Leyo into inyaniso ngokugqibeleyo ngoba isibhalo ezingcwele zithi kholwani kwinkosi uYesu Kristu wena nendlu yakho wosindiswa. Kodwa apha imalunga nobuninzi nje kancinci malunga nokholo.
This is about our faith.
Kumalunga nokholo lwethu.
Divine confirmation.
Ukufumana uqiniseko lungcwele.
It says in Romans 4.
Ithi kwabase Roma.
That God gave Abraham.
Isahluko sesine ukuba uThixo
for his faith.
Wamnika uAbraham umoya njengotyuna lokholo lwakhe.
We are given the seal of the Holy Spirit.
Nathi sinikwa ityuna lomoya ongcwele.
That God has accepted our repentance.
Kuze sazi uba uThixo uyamkele inguquko yethu.
Our turning to him.
Ukholo lwethu, ukujinga kwethu siye kuye.
For example,
umzekelo nje.
When we are faithfully baptized in water.
Kasi baptiziwe emanzini. Ngokuthembeka lunyathelo lwethu olo ukuthobela lokuthobela uThixo. Impendulo evela kuThixo yale. Bamazulu avuleke.
And he baptizes us with his spirit.
Kwaye asibhaptize ngomoya wakhe.
The divine answer will put the seal on your conversion and mine.
Impendulo engcwele iyakubeka itywinwa kwinguquko yakho. Inguquko yami. Ungayithandabuzi inguquko yakho. Ungalithandabuzi ukholo lwakho. Kodwa ungapheli apho. Ngithi Nkosi. Ngoku ndifuna uthatha elinyathelo kunye nawe. Nam ndiyafuna ukuba nawo la mava. Ndifuna ukuba nempendulo yakho. Sawuqhubeka. Ndifunde kwiphepha leshumi nesibhozo. UThixo ubiza ngokolwenyulo. Ngaba uvuyi ukuba ungomnye wabo.
Aren't you people here tonight?
Ngaba nina bantu apha ngokuhlwa nje. Nisazi ukuba into ikhona into eqhuba intliziyo yakho ethi ndifuna la moya ongcwele. Kumele kube khona umnqweno omkhulu apho wangaphakathi oyawukhulu ube namandla. Umzali Branham ubuza isihlwele. Ingaba anisiva na isinyanzeliso entliziyweni yakho ngokuhlwa nje? Ingaba akho nto ithi kuwe apha phakathi kwinzulu yakho ethi ndifuna umoya ongcwele? Ngoku ithi Nkosi, ndifuna wena entliziyweni yam. Lo mnqweno ungaphakathi kuwe. Ngokuba uThixo ulibhalile igama lakho kwincwadi yobomi yayo imvana phambi kokusekwa kwehlabathi. Ukuba siphakathi kwabo bamagama ebhaliweyo encwadini yobomi yayo imvana phambi kokusekwa kwehlabathi, ngoku uThixo ubeka ngaphakathi kwethu umnqweno ukuba sibe noko kusilungisayo ukuze sibe naye ngonaphakade. Kwaye ngokuba amagama ethu abheliwe encwadini yobomi yayo imvana phambi kokusekwa kwehlabathi, uThixo ubeka ngaphakathi kwethu umnqweno ukuba sibhaptizwe umoya ongcwele. Ngoba kunyanzelekile oko ukuze siye elizukweni lakhe. Apha kule ntshumayelo kaMzantsi Branham sonke siyazi. Bandinga ukugxininisa oku apha. UThixo umsebenzisi le ndlela ezininzi. Kakhulu ngokobuvangeli, ngokwemfundiso, ngokoprofethi, ngokuqhubeka nje. Kodwa apha sinentshumayelo phambi kwethu ethe yathungelana kakuhle nePentecost. Kwaye ndiyavuya kuThixo ukuba siyamvethetha hayi njengomprofethi nje kuphela malunga neefihlelo zikaThixo nokuphilisa abagulayo, kodwa kunjalo ukulungisa ibandla. Kwasinceda ntoni uba sibizwe siphume? Siphume kuwo wonke amahlelo. Ukuba ukubizwa siphume bekungaqhagamshelanga na nolungiselelo. Kwayisamkela isiqinisekiso setyuna likaThixo, ityuna lomoya ngcwele, ukuba sithwale isiqinisekiso kuthi sibe yinxalenye yovuko lokuqala ugxilo. Kwaye andijonganga kushumayela ngokuhlwa nje, ndijonge nje ukugxininisa eBhayibhileni nakwintshumayelo kaMzantsi Branham imiqolo ethile nje nentetho. Ndithemba ukuba uThixo uzisa umnqweno omkhulu entliziyweni yakho nasentliziyweni yam, ukuze senze ingqokolo ebukumkanini bukaThixo kuhlanje. Sithi Nkosi, njengoba wenzayo kubazane bethu nodade kulaa mini yokuqala yePentecost, xa wenza oko sonke siyakuvuya. Akekho umntu awudinga unxunguphala nakanye. Bonke konke okubawo andinike kona kuyawukuza kum, kwaye konke okuzayo kum ndiya kumnika umoya ngcwele. Oko kunjalo kuyinyaniso. UThixo nguThixo phayo, usinika izipho ngeendlela zonke. Emva koko kubiza ukuba sisipho somoya ngcwele. Kuphela ndingabeka entliziyweni yenu ilizwi lam, ukubaluleka kokwamkela umoya ngcwele. Angalishumayela nje kuphela ilizwi, okunye kwayekelwa kuThixo. Azange ahambe nje kuphela agqithe kumxholo nje ngendlela elula, kodwa ngumxholo lwajongana nawo ngokuvela kwinzulu yomphefumlo wakho kuze kuncedeke abantu bakaThixo, kuze kukwazi ukulungisa ibandla likaYesu Kristu. Zange aze nengcebiso elungileyo, waza nokunyanzeleka okungcwele kwamava ekumele sibe nawo phambi koxilo lwethu. Phepha lamashumi amabini ananye intetho, anikatywinwa soloko nisakholwa koko, kodwa xa uthe ngenyaniso wamkela umoya ngcwele. Ngukhona umahluko ekukholweni elibhaptizweni lomoya ngcwele nokwamkela ubhaptizo lomoya ngcwele. Omnye angasenzela sicacele kwimizekelo emininzi. U-Abraham wamkholwa uThixo esazi uba isithembiso esenziwe kuye ngo-Isaac siya kuzaliseka, kodwa kuqala yayilukholo nje kuphela. Kodwa xa lazaliseka ixesha ukholo labona laba namava ngokuqaphela isithembiso uba lo Isaac isithembiso esasibhekisele kuye ume phambi kwakhe. Kunjalo ke kwizithembiso zikaThixo zipha kuqala njengezithembiso kuze sikholwe. Kwayoko kunyanzelekile lunyathelo lokuqalolo, kodwa usiwako lukholo kwizithembiso zikaThixo mele sifike ekuqapheleni. Omnye umzekelo, iNkosi ithe lo ukholwayo uyawulandelwa yile miqondiso, watsho amatyeli alikhulu uba uyakholwa ekuphiliseni abagulayo. Kodwa ukuba sibeka izandla kwabagulayo baze abagulayo bangaphili, ngoko olo lukholo lungekafumani iqinisekiso. Ewe, lukholo lufunyane elizweni ewe kodwa alikafunyanwa kungqinelo. Yanga singaqonda uba kwiintsuku umtshakazi welizwi uthetha ntoni. Thetha ukuthi lonke ilizwi likaThixo elalinikelwe yena labhekiselwa kuye liyazaliseka kwaye liba yinyaniso ngaye. Ngokunjalo sigqinisile kolu hambo olujikelezayo kule mpelaveki naphi apho uThixo enza izithembiso, ixesha lokuzaliseka kunjalo lafika, kwaye ixesha lokuzaliseka yayiyinto ngokwayo, konke kwakungayo nje. Kunjalo ke kubhaptizo lo moya umzana uBrenham uthi awukatywiwi nangoku usakholwayo, kodwa xa uthe wawumamkela ngenyaniso umoya ongcwele. Ngoko ukuba ukutywinwa ukunyanzeleko kungcwele kwaye utywinwa kungenziwa ngomoya ongcwele kuphela. Ngokuqinisekileyo siyaqaphela uba kunyanzeleke kangakanani ukwamkela umoya ongcwele. Kwaye ndiyanixalulela ukuba sonke singagcolwa ngumoya ongcwele ngokuhlwa nje, asinawudinga uba silinde iintsuku ezininzi. Kukuzivula nje sizenze uba sifumaneke kuThixo ukuze akuzalisekise. Antsokuphela indlela onokuxhamla ngayo kuvuko lokuqala. Xa umoya ongcwele ungqinelana, umoya ongcwele ungene ngaphakathi kuwe, la ngamazwi esingena ukuwasusa ngendlela elula nje. Amazwi ekumele abe nento ayithethayo kuwe nakum ngokuhlwa nje, kwaye sesizawuya emthandazweni uba sinike uThixo ithuba loba sigcwalise sonke ngomoya ongcwele. Ungabuzi uba kokwenza kanjani kumsebenzi kaThixo, uba bindim bezokwenza ubunondibuza bendinokwazi ubanza kwenza njani. Kodwa nguThixo okwenzayo, masikwamkele ngendlela akwenza ngayo ngaphandle kweengcinga ezizezethu. Ngoba iingcinga zethu soloko ziphuma ngokwahlukileyo kwinto uThixo ayenzayo, hayi ukuba uThixo enze ngokwendlela esifuna ngayo. Xa ekwenza uThixo soloko ohlukile kodwa kobe kungqinela nelizwi lakhe. Nantsi into ebalulekileyo, ngokuThixo usebenza njengoba wenzayo ekuqaleni, bandla limanyene. Ngoku uthulula umsebenzi onamandla omoya ongcwele njengoba wenzayo ngoko. Imisebenzi eminye eyenziwa ekuqaleni ngoku iyabonakalaliswa ngendlela enye. Apha ukhombe emva ekuqaleni, uYesu Kristu usisiqalo, usisibhelo emva kwawo konke. UngualFa, unguOmega, usisiqalo, usisibhelo. Njengoba wenzayo ekuqaleni asebenza, kumele asebenze nasekupheleni, ngoba isiphelo kumele sifane nesiqalo. Kodwa phambi basebenza le ndlela, thina nje amakholwa mele sibe namava ngokuqaphela isithembiso, hayi kuphela uba ngabaphathi bezithembiso zikaThixo, kodwa sibe ngabaphathi besi sithembiso. UThixo ufuna ukwenza inyaniso ngaphakathi kuthi. Ngoko isithembiso saqatshelwe. U-Abraham wayengumthwalo wesithembiso, saqatshelwa isithembiso saba yinyaniso senzeka. Thina ke singabathwali belizwi likaThixo, abathwali bezithembiso zikaThixo. Sixolele uThixo, usixolele ngegazi lemvana. Ngoko ufuna ukuphumelelisa inguquko yethu, ufuna ukuphendula ngomoya wakhe. Amazulu ovuleka, umoya ongcwele wakuhle. Kwaye ukuba ukuhlwa nje asingobathwali kuphela nje bezithembiso, kodwa sikholwa uba uThixo uya kukwenza. Kumele nje oko kwenzeke, asidingi uba silinde ixesha elide. Ndiyacaphula kwakhona intetho kunjani, umoya ongcwele usebenza njengasekuqaleni. Ibandla limanyene kwaye livelisa umsebenzi onamandla kaThixo. Ingaba lo ngumsebenzi omangalisayo? Ngoko singabona apho okuhambisanayo incwadi yokuqala kwabaseKorinti, isahloko seshumi nesibini umqolo weshumi nesithathu. Sonke sibhaptiziwe, sibhaptizelwe emzimbeni omnye ngamoya mnye, nokuba singamalungu omzimba kaYesu Kristu. Nakanye uba uThixo enze into ngaphakathi kwethu, njengoba intloko ingenakwenza nanye into ngaphandle kwamalungu ayo, uyasidinga. Uhlangulile, wathenga, wahlawulela ibandla ukuze abe yintloko yebandla, akwazi ukusebenza kumakholwa ngani njengamalungu akhe ukuze athile amandla akhe. Kwaye ngako oku sidinga amandla omoya ongcwele. Emva kokonke ubukumkani bokomoya, kobukumkani lizwi lakho nelama lifuneki, kuphela ngumsebenzi womoya ongcwele. Kwaye Paulus uqhubeka abhale pha kwabaseKorinte uthi omnye unikwe sipho omnye esiya, kufike ke intetho eshwangathela yonke into ethi kodwa zonke izinto zisetyenzwa ziqhutywa ngulo moya mnye ebapha ngabanye izipho ngokuthanda kwakhe. Ngoko ke lo ngumsebenzi womoya ongcwele. Ngaphandle koku imisebenzi eminye yenzeka ekuqaleni ayinakwenzeka ungekho umoya ongcwele. Ngaphandle komoya ongcwele ibandla alinakumanyana. Abantu bazama uba nabalandeli bebatsalele emva kwabo, kodwa uThixo umanya ibandla lakhe phantsi kwentloko enye. Kwaye uYesu Kristu uyinentloko, kwaye sonke thina njengamalungu siyazivumela ukuba siqhagamishelane nale mini izukileyo yenkosi. Inani lezibhalo nje lizingafundwa. Ekuvaleni masibuyeleni eBhayibhileni sifunde nje mganyana phayana. Mhlawumbi kwakhona isahluko sokuqala umqolo wethoba incwadi yezenzo. Waza etshilo bakubona ukuba bakhangele bafukuma, lathi lifu lemka naye emehlweni abo. Bakuba beqwalasele ezulwini akubona ukuba uyemka, kwabonakala kumi ngakubo amadoda amabini eneengubo ezimhlophe. Awatshoyo ukuthi madoda amagalili, yimeleni na nondele ezulwini? Kwayena lo Yesu unyusiweyo kuni wasiwa emazulwini,
shall so come.
Uya kuza ngolu hlobo nimbone esiya ngalo emazulwini.
Here I must stop for a moment.
Apa kumele ndime nje kwethutyana.
At the end of the Lord's first coming.
Ekupheleni kokuza ukuqala kwenkosi.
When he was about to enter into glory.
Xa wayeza kungena ezukweni.
He gave the final instructions.
Wanika
to his disciples.
Umyalelo wokugqibela kubafundi bakhe.
Just as he was taken from them.
Nje kanye nje uba wasuswa kubo.
Disappeared from their sight.
Nje uba wamke emehlweni apho.
Already two men stood there.
Bakusela kwa madoda amabini mepha. Ombathe ezimhlophe.
Giving the promise of his return.
Inika izithembiso zokubuya kwakhe.
He has just been taken from them.
Ayithathathiwe nje kubo.
In one moment.
Ngesaqhubu.
Gone from their sight.
Wamka emehlweni apho.
In the next comes the announcement.
Okulandelayo kuza ke intetho. Ithi kwayena lo Yesu unyusiweyo kuni wasiwe mazulwini.
Shall so come in like manner.
Uya kuza ngohlobo nimbone esiya ngalo emazulwini.
And then it is about the experience.
Emva koku kumalunga namavesi wadingayo.
The second coming of Christ.
Ukuba sikhamle ekuzeni kwesibini kuka Christ. Ithi apha uMqoloshweni nesibini. Baza babuyela eYerusalem bevela entabeni ekuthiwa yiyeminqini. Ekufuphi kwiYerusalem uhambo lweSabatha. Bathe ke bakungena banyukela egumbini eliphezulu.
Where about both
ababehlala kulo ingu Petros noYakobo noJohn noAndre uPhilip noThomas.
And then it says
emva kokuthi umqolo weshumi nesine
these all continue
ababonke babezingisa ngamqhelomnye ekuthandazeni nasekukhungeni.
I could take you
ndinganithatha.
I think it's in Luke.
Ndicinga uba pha kuLuka ithi
that they were in the temple.
Babese tempileni.
In Luke 24.
Kuluka isahluko. Samashumi mabini nesine.
They were continually in the temple.
Kumqolo ugqibela.
But here.
Babeqhubeka etempileni. Bemdumisa uThixo.
Here they were in the place.
Kodwa apho kwakungekho setempileni. Apha kwakusendaweni kwigumbi eliphezulu.
With their master. In the temple. Many went in and out.
Etempileni abaninzi bangena bephuma.
Kwakho
aba nabaya ingumxube. Baya phayana babemane behlangana noYesu belinde isithembiso. Asi apha naphaya kwitempile okanye kwizikhungo. Siza sonke egameni lenkosi.
Often spoken to us.
Endaweni le athetha kuyo nathi amaxesha amaninzi ngoba bale. Asizi nje uzomamela sithethe. Siza apha
to experience the fulfillment.
Uba sibe namava ngozaliseko lwesithembiso lakhe lobabalwana. Kunjani?
This must make us happy.
Kumele sibe lolo hlobo. Kumele kusifuyise oku. Ukholo ayonto exhuzulisayo.
Joyful.
Ukholo yinto nje evuyisayo. Kwaye ndithi kuni mzalwane nawe dade, ukuba ufuna ukugcwaliswa ngumoya ongcwele kule mihla, musa ukuzivalela ngaphandle. Suba ngathi ungogqumekileyo kodwa zivule. Uqala ukudumisa uzukise uThixo. Uqala ubulele inkosi ngalo ubaba lwakhe. Kwaye nje ubunikele imbulelo kuThixo. Impendulo iyawufika. Kuba ukholo luyathabatha alumi lucela lunkqonkqoza emnyango. Xa unkqonkqoza cangulavuleka. Lo
and so
ocelayo uyafumana, lo ufunayo uyawuphiwa. Isibhalo esingcwele sithi, vulani kakhulu imilomo yenu, ndiya kuyigcwalisa. Ewe, ngokobuninzi kwentliziyo umlomo uthetha khona. Bathandekayo, asinawukwazi ukuba simxelele uba sikholwa umyalezo wexesha lesiphelo silungele uqini. Mele simxelele ukuba sikholwa umyalezo wesiphelo ngokuvela entliziyweni, ngoko kunye kubekwe bucala abathe bava ubizo lukaThixo. Sidinga amandla aziqhubayo omoya ingcwele anokuthi adale into entsha. Asinakuyazi kuyenza enye indlela. Ngoku siyakufunda amaxesha amaninzi ukuba aba baqhubeka bemxhelomnye, bezingisa emthandazweni nasekhungeni. Babengathethi malunga noku nokuya, babehlangene emthandazweni bejonge kwinqaku elinye. Kwaye ela nqaku yayikukwamkela umoya oyingcwele. Babengalindanga izinto ezimbini okanye ezintathu ezahlukileyo, bonke babejonge kwinqaku elinye, kumnqweno omnye, ukunxanela okunye. Imithandazo yabo yafika yadibana inyukela kuThixo. KwaUthixo weva, uThixo waphendula, kwaye bonke babegcwaliswe ngumoya oyingcwele. Sithini ngathi ngokuhlwa nje? Ingaba iingcinga zakho nezam ziyaphi? Yanga zingathathwa phantsi kokulawulwa nguThixo. Kwaye kuyamangalisa xa umzana uBranham athi abaninzi babonile amanye amaxesha kwiinkonzo zempiliso okanye ekuqaleni kweenkonzo zempiliso uthi, ngoku ndithatha wonke umoya phantsi kolawulo lwam kulo uzuko lukaThixo ukuze be ngumoya oyingcwele kuphela nokusebenza, ukuze yonke eminye imimoya ithule egameni likaYesu Kristu waseNazarete. Kwaye yanga umoya oyingcwele ungathetha. Umoya oyingcwele uthetha amazwi kaThixo, kwaye amazwi kaThixo angumoya bubomi, aba yinyaniso phambi kwamehlo akho namehlo am. Siyabulela ngokuthetha kukaThixo, siyavuya ngokuzaliseka kwezibhalo ngosirayeli, siyabulela ngokuzaliseka kweziprofetho kulo lonke ilizwe, siyavuya ngelizwi lesiprofetho. Xa ndisithi kuni, sonke asinanto yoba sikhalaze ngako, mele nje sibulele, ngokuba ubuyakhalaza ngoku kuyakwenzekani xa kufika amaxesha anzima. Kweli thuba sinasizathu soba sikhalaze. Mhlawumbi siyacula amanye amaxesha. Kweli thuba sizisa zonke izidingo zethu, yonke into efuna usitshovela ezantsi, sizise enqambezini. Kwaye siyayithulula siyiphose ezinyaweni zikaYesu sithi, Nkosi, igazi lakho laphalala emnqamlezweni eKalvari, undihlangulile wandibiza igama lam, mna ndingowakho kweli xesha kude kube sephakadeni. Kwaye ukuba besinothi, Nkosi, undikhethile phambi kokusaka kwehlabathi, uyazi Mela uthulile inhliziyo yakho kuThixo nokumemelela.
Not always, O Lord.
Hayi soloku sithi o Nkosi. Hayi oku nokuya.
And this need and so on.
Oku isidingo siyakudinga. Ngokunjalo. Asihambi kanjalo noThixo.
We then spin around on our own axis.
Oku siyajikeleza. Siye konqabethu singahambi indawo. Sihlale endaweni. Ukuba sibeka yonke into enkosini sikhole kukwaziwa kwixa elingaphambili ba yonke into kobukumkani yenziwa kwentando yakhe kwaye sibekwe ebukumkanini bakhe ngoko yonke into iyawukwenziwa ngoko siyifumane.
And everything came towards our Savior.
Uyazi xa iGetsemane na yonke into yeza isondela kumsindisi wethu engupetros hayi upetros kuphela yayilutshabo olungaphakathi kwakhe isithi Nkosi akukwenzeka oku kuwe wayifuna indlela nje emnandi kumongameli wakhe indlela engenangxaki indlela engenamnqamlelo indlela engenaxabiso indlela engenahlazo indlela engenakufa wena nam singayinqwenela loo ndlela kodwa sifumane into eyahlukileyo unqwenele yonke into oyifunayo kodwa wawufumana into uthixo ajonge ukuba uyifumane uthi Nkosi ndifuna yonke into indilungele ewe ngoku uzawulunga kanjani thixo awubeke ebomini bakho into enyanzelekileyo akukho okuninzi akukho okuncinci kwaye akayivumela mntu alingwe ngaphezu kwamandla akhe othe ukwenza uba sonke isilingo wonke umzamo wonke ubunzima yonke intlungu yonke into ifikele ekupheleni kwaye inkosi yazi noba sihlale sithi hayi andisakwazi nokunyamezela ngoku kodwa uThixo uyazi uba sinako kodwa ngamandla akhe kuphela ngokukuzijonga mna ngekukudala ndaquleka kudala kodwa xa ndijonge inkosini fumana amandla amatsha xa ndijonge ibandla abantu bathixo inkosi ibizile kwaphuma ngomyalezo onamandla wothando nemfundiso oh uba uThixo angasiya sivuya kule mihla kuze uvuyo olusenkosini lungangamandla ethu kwaye ndiyandixelela kubhaliwe uba siyayidumisa sukise inkosi yindlela leyo ndinondibonisa ngayo usindiso lukaThixo hayi ngokukhalaza nokukhala urhuqa inyawo uzawuzenza ugule nabo bonke abava ukukhalaza kwakho ukulila kwakho konke wawubenza bagule kodwa xa unokwazi uthi ngaphakathi ulwe nakoko ungathwalisi abanye umthwalo kodwa uthulule emnqamlezweni wena nam sonke senza impazamo ezinye phantsi kubomi bethu bonke yena kumele sihambe siyothulula imithwalo yethu ezantsi kwiinyawo zikayesu singabuyi siza kujonga kwakhona sithulule kwakhona phambi basazi siphinde siwuthwale la mthwalo sihambe siphinde siyowuphosa ezinyaweni zikayesu bonke ubugwenxa bethu zonke izono zethu wazithabathela kuye sidinga uba sibe ngumtshakazi olilizwe kulo ilizwi lesithembiso lwexesha lakhe luba yinyaniso ngoba balunawo amandla kathixo kwaye ndiyanibuza namhlanje ingabi ilizwi lesithembiso alikhange libe yinyaniso nangomzana uBranham njengenkosi ithi yabonani ndiyakuthumela kuni Eliya umprofeti phambi koba ifike imini enkulu eyoyikekayo yenkosi eyakubivutha njengezinto zezonke izinto zitshabalale zichithwe. Ndicaphula pha, ndicaphule izibhalo ezithathu ngexesha elinye. Ncwadi yesibini Petros sahluko sesithathu Malaki 3:19 ndisilibele uba esinye isibhalo besiphi, kodwa akukhathaliseki kwindoda yakwathi kuyathunywa uba ize kuphume izibhalo ezazithenjisiwe ezibhekisele kuye nolungiselo lwakhe zazaliseka ebandleni. Sonke isithembiso sasinikelwe awubabizwe baphume kumele kunyanzelekile basizaliseke. Kwaye oku kumele sibone bilizwe kathixo zalizaliseke nje ngoyohane. Ewe, yayinguye odandulukayo entlango, kodwa ilizwi likathixo lazaliseka nangenkosi yethu uYesu. Ilizwi likathixo lazaliseka nangebandla, iselilo ilizwi likathixo elizalisekayo namhla. Haleluya, uzuko kuthixo. Akumelanga sijonge amava abanye abantu, kumele sibe namava ethu kunye nothixo. Sonke isithembiso singu ewe, singu amen. Umtshakazo lilizwe ngumtshakazi, umtshakazi kaYesu Kristu, lo ilizwe lesithembiso linokuba yinyaniso. Kwaye yangu uThixo anike oko aze akunike nawe ngalo ubabalo. Akho sidinga uba kuthethwe okunintsi ngako, kuxoxe ngako. Awuba saxoxayo abakawuchana umxholo. Abantu abathe babanjwa ngenyaniso nguThixo babizwa baphuma ngoku siphila entliziyweni yabo. Abazawuyeka ukuba bebhekabheka ngasenxeni nasekunene, bawujonga kuYesu, bajonge phambili bathi, Nkosi, ndingene emnqophisweni kunye nawe, ndiyakulandela naphi napho yakhona. Ibandla ekuqaleni yayiumtshakazi olilizwe, ilizwe lesithembiso lazaliseka phakathi kwabo. Kwaye ngesi sixhobo samandla ngoko lokhu ulungiselela ukubonakaliswa kwezipho zesithembiso nokubonakaliswa kwamandla athixo kwiindawo zonke kuyakutyhilwa phakathi ebandleni nangalo ibandla. Ashwangathele, silapha kule mihla yePentekoste ukuze sibe namava lawo abazali bethu nodade abenawo kula mini yokuqala ePentekoste. Bayilandela iNkosi, bayoyamkela imfundiso, ukubethelela, ukuhletywa nokushiywa. Yonke into bayishiya bahlangana benokoyika ngokuba babe bambalwa abashiyekileyo, babeyivalela iminyango. INkosi yeza phakathi kwabo yathi, uxolo malube nani. Kwaye xa imini yePentekoste yafikayo, avuleka amazulu, iintsikelelo zikaThixo zehla. Andikafundi ukuba amazulu avalwa, andikafundi ukuba amazulu gxebe uThixo wayeka usikelela. Ngokuchasene noko, phantsi kwayonke intshumayelo umzali uBrenham ubhekisela kumaHebhere 13:18 uthi uYesu kwanguyizolo nanamhla use akwamaphakade.
It is he who baptizes with spirit. UYohane
uthi ngulo obhaptiza umoya nangomlilo. Ngoko singakulindela namhla. Vuya ugcobe kuThixo wakho. Njengokuba ehla enhlizweni yakho. Sikwamkela ngalo ndlela. Mhlawumbi ngomso kusasa zawuyivumela uba idlale apha kanye nje.
As Brother Branham prayed at the end of a word proclamation.
Njengoba umzana uBranham wathandaza ekupheleni kokuvakalisa ilizwi.
That all who have not yet received the Holy
Ghost. Kuba bonke abangekamamkela umoya ongcwele kumele bathandazele. Kwaye iyakumangaliswa kwindlela ekwenziwa ngayo. Ngokuqinisekileyo hayi ngendlela wena nami esayicingela ngayo. Ukuba awuyivi apha ngomso uza kuyiva noba kanjani kwintshumayelo elandelayo endiya kuyithumela. Kodwa ndakucela nje kwinto enye, masingahlangani singabakude nabakufutshane, masithi Nkosi sisikelele ibanathi zalisekisa ilizwi lakho phezu kwam nangam sonke. Ukuba sithandaza ngalo ndlela kuye kuba namandla, ngokuba namandla ngesaquphe kuyadlulela ekuthandazeni kwakho kuye kumoya kaThixo. Luzuzuko lukaThixo luhle lusigcwalise sonke. Kwizibhalo neentetho esithe sazifunda namhla kwintshumayelo kamzana uBranham, bangapha bathe babona isidingo sokugcwaliswa ngokweBhayibhile ngomoya ongcwele? Nonke anidingi uba niphakamise izandla. Vulani nje iintliziyo zenu kuThixo, nivule imilomo yenu ithi, Nkosi namhla ndikuqaphele, funa ugcwaliswa umoya ongcwele. Xa ukuthetha emthandazweni, Nkosi ndiyazi ngenye imini yokundigcwalisa umoya ongcwele, leyo ke yinto engenasiphelo ke leyo. Ayingomthandazo nakanye lowo ungawugcina nje apho kuwo. Ukholo ayikokukholwa into eyakwenzeka ngenye imini. Ukholo kukuba ukuba unokholo uyakulibona uzuko lukaThixo. Umatha wathi, ndiyazi uba umzana wam uyawuvuka ngomhla wovuko. Inkosi yashukumiseka ngaphakathi yathi, ndim uvuko nobomi. Amanye amazwi awudinga ukulinda, akadingi uba silinde imhla elandelayo. Mna ndiluvuko ndilapha. Lazaro phuma, awudinga uba ulinde xesha elide. UYesu khona apha, uba sigcwalise umoya ongcwele. Thulula amandla kaThixo phezu kwethu. Kodwa isidingo sesi ukumanyana ngokholo. Siqaphele ngokholo kwinqaku elinye. Ukuba omnye uphazanyiswa ngomnye okhwaza kakhulu, intsikelelo selimkile ke lapho. Namhla wonke umntu makathi ngokwengqondo yakhe. Uyazi abanye abantu xa benentlungu enzulu bayakhala, abanye bayakhala, abanye bahleke. Ewe, ukucinga kufana. Omnye wenza ngolu hlobo, omnye uyaxhuma, omnye uchopha phantsi, omnye uyaqhwaba avuye ahleke, omnye uyakhala. Myeke omnye nomnye ngendlela yiyo, yindlela uThixo amenze ngayo. IBhayibhile ithi, yamkelanani njengoba uKristu wasamkelayo kuzuko lukaThixo.
That's not my cup of tea either.
kukhona abanye abanengqondo yokuthi hayi ayiyo leyo imagiyeti yami leyo ngokunjalo. Kodwa sise zidalwa zikaThixo. Bayeke babe nendlela yabo. Ngoko ibandla ayiyo ndawo yamangcwaba. Kumele ibe yindawo yokufa. Uba akho nto engavuwayo apho, ngokukhona ukufa. Kwaye iicawa ezininzi zinjalo, thina sifuna ubomi obuvela kuThixo. Ibandla elithe laziswa ngumoya ongcwele ngokuzalisaka kwezibhalo, ukuzalisaka kwezithembiso. Kumane ukukhanya entliziyweni yakho neyam. Thixo asikelo sonke ngobabalo. Amen.
Your spirit now fall on us all.
Thulula umoya wakho ngoku phezu kwethu sonke.
As in Jerusalem, in the upper room.
Njengase Jerusalem kwigumbi eliphezulu.
Send down the same fire from heaven.
Thumele zantsi umlilo omnye ovele ezulwini.
To us in this time of sorrow.
Kuthi kweli xesha lentlungu nokunxunguphala, thumela umlilo omnye ovela ezulwini. Kuthi kweli xesha lentlungu nokunxunguphala,
your spirit now fall upon us all.
Thulula umoya wakho ngoku phezu kwethu sonke.
As it once fell in Cornelius' house.
Njengoba kwakhe kwawa kwehla kwindlu kaKoneli.
Oh, baptize us all.
Oh,
holy fire.
Sibhaptize sonke ngomlilo ongcwele.
And drive all fear out from our hearts.
Zawuqhubele lonke uloyiko luphume entliziyweni zethu.
Baptize us all.
Sibhaptize sonke ngomlilo ongcwele.
And drive out all fear from our hearts.
Uqhube kuphume lonke uloyiko entliziyweni zethu.
Let your spirit now fall upon us all.
Thulula umoya wakho ngoku hle phezu kwethu sonke.
As the multitudes once turned to you.
Njengesihlwele sakhe sajika sajonga kuwe.
Let the power of the spirit work in our midst.
Uze amandla omoya usebenze phakathi kwethu.
And give us the life of the gospel.
Sinike ubomi bevangeli.
Spirit work in our midst.
Thulula umoya ngoku amandla omoya usebenze phakathi kwethu.
The life of the gospel.
Usinike ubomi bevangeli.
Let your spirit now fall upon us all.
Umoya wakho ngoku mawuhle phezu kwethu sonke.
As many signs and wonders once happened.
Njengoba imiqondiso emininzi nezimanga zakhe zenzeka. Siyalinda sithandaza kwigumbi eliphezulu lesithembiso. Yiza ngokukhawuleza size samkele amandla akho. Siyalinda sithandaza kwigumbi eliphezulu lesithembiso.
And let us receive your power.
Iza ngokukhawuleza size samkele amandla akho.
Awaken your children who are sleeping.
Phaphamisa abantwana bakho abaleleyo.
A stone's throw away from Kidron's shore.
Ilitye elithe laphoswa kulunxwemo laseGibhori.
Did before.
Ngoko wenze njengoko wenzayo ngaphambili. size isandla sakho sihlatyiweyo usibeke phezu kwethu.
Come to us again as you did before.
Hla phezu kwethu kwakhona nje owenzayo ngaphambili.
And lay your pierced hand on us.
Uze beke isandla sakho esahlatywayo phezu kwethu.